tafaki ya nevindi nevindi.
Abakulira amasomero mu district y'Eryantonde balaze obutali bumativu bwabwe eri abakulira ebyenjigiriza mu district eno n'abakungu ba gavumenti bebagamba nti bano babalemesezza okutambuza obulungi emirimu gyabwe egy'okubangula abayize. Bane watalina kwekutula mu bategeezezza nti buli bwe bagezaako okusaba ensimbi okuva mu bazadde okuyambako mu kutambuza emirimu gy'amasomero ng'abakungu ba gavumenti bayingirawo na bukambwe n'ekigendererwa eky'okusiba abasomesa. Bano okwogera bino kiddiridde omubaka wa gavumenti mu kitundu kino Venancio Naduwera okusiba Africano agaba omusomesa ku ssomero erya Kabatema Primary School lwa kugaana omwana okutuula ebigezo oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ensimbi ez'ebigezo kyokka ng'essomero lya gavumenti.
Mbadde nsaba tulina okulema z'abazadde naddala ababalemazizza mwabakulembeze kubanga bwoyogera nti abaana ba gavumenti yebakolaki oli n'agenda n'asomesa kiro z'esitaale ez'ennyama n'azookya ow'ekifayizo mwenge oba ayagala fulaiti mmeka n'azinywa naye okumugamba nti weereza siringi omutwalo gumu n'ekitundu ogw'okusomesa omwana natakuweerezaayo kubanga abaana bakolaki gavumenti yebagavumenti tozimugambe nti abaana balekeyo okukola ki
yaare feme naabigere byawo tasindaiz omuzimi opasa nti neniwe nokana na ekesen yayatonde kakwakirra ngowanoza kunkora ku ahabwokuba sente zizimukurira abaziire nibasaba nibahereza nzihebwa abaziire barikumanya okusomesa neki omuntu nalire kantakasomeroakakanta akasomero mukizikeko basasire mitwaro mutaago basaba omwana omutwaro gumumpira teresa akwata sente taho eyatayimatera rdc.
Yes, ntebe wa district eno Fred Muhanji atabukedde atwala ebyenjigiriza mu Lyantonde Meda dibya Lugaba gwagamba nti yasinze okwonoona ebyensoma mu district eno.
So esente nyingi muziriki sente zikumulaga omuziri nagena konko omwana takuzibaaza mwasanga omwana takuzibaaza siini isyu nisendi mbagambira nti hati nagi mukishi nija kuwanjana bimfunzo ankino mbinga omushomero siini isyu do you visit these kids in their homes garice mukitire muzokutayira abaana bomumaka gaabo partnership with foundation of wood akulinga onicharge hati yobwana rdc hasiri onakwingira ngu abakwikiriza sente omunaku munkigo z'amashomero n'abakazi bonka kokutikaga mushoko yakigaro hati omubaraza nobuga n'abashiiziaio ruja ngu nabare nibatera orwayi munsi obuzemu n'abashiizi abatakikiika mukabi munkiko zebakabaezezuni.
Ye Meda dibya Lugaba mukwogera ku nebukedde fama ategeezezza agenda kutwala ssentebe wa disitulikiti eno Fred Muhanji mu kkooti olw'okumuvuula mu maaso g'abantu.
No, I'm going to take him to court. This is too much. I'm taking him to court. You can imagine I'm a person who is sick, who is pressure with diabetes. Right now I'm at home, I'm sleeping. The whole night I was bad off. Today I wake up, I went to the hospital. I have to take him to court because we cannot continue like that.
Yamyuka RDC Venancio Naduwera ategeezezza nti agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba ng'amasomero gonna mu Lyantonde agayitamu okusobola okuzuula ebitawaanya abasomesa n'abagaddukanya kyokka abakubiriza essira okuliteeka mu kubangula abayizi okusinga okubasaba ensimbi abazadde.
Tumuhubi nyona nyo mukureba ekita education nitfeere so ninda kumangalambre tumugurundi emira ita guidance yanje nimba nzire activity ngo kubikira mu mwaka kambe naba sabire na sub county security committee incorporating mina village tumtwaje tuma village committee zistami zongere kusomesa nabazire zongere kuinteractinga nabantu tumbya security byonka nombya education nombya education. Eki nakongeraho kandi abafounding fananka foundation budi amugirati n'abakedde tv bari abavision kandi nabo mbasaka publicity fund kugira ngo tubongere mbe amani tugateke ku mukusomero amani tugateke ngayo